Yeah, yeah. Oh, na, 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 na. Yeah, yeah, yeah. Now go, now go, eh, hey, no.
Yeah. DJ, drama or the bed.
Okay. Someday in Masaki. Samaki, samaki. Nikasi mama kama membo ya yali voitaji. Kampali pija poku wali kwa maji. Dogo mdogo base kana songa nae. Ukusuli ndogo ndogo nikipiga nae. Uku nikitaka minae kufamiana. Mana likuwa ana soundi kame choka sana. Kama mwanzo wa mapenzi mimi na ye. Leo tupo sare sare. Kana mwanzo wa mapenzi mimi na ye.
On a